gudoomiye guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Cabdi Yuusuf ayaa natiijada kumeelgaarka ku dhawaaqay saaka waxaana uu yeeriyay tirada ururada siyaasadda iyo xisbiyada Soomaaliland u loolamayay oo 10 aha sida ay u kala heleen waxa uu daboolka ka qaaday in madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo noqonaya madaxweynaha lixaad loo doortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciirro oo ka sarraxnaa xisbiga mucaaradka ee wadani halka madaxweyne ku xigeenna loo doortay ku xigeenkiisii Maxamed Cali Cabdi
waxaan yeerin doonaa natiijada xisbiyada qaranka tirada guud ee codaysay doorashada xisbiyada qaranku waa 600,000 oo u dhiganta 300,000 tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada xisbiyada qaranku waa 630,812 oo u dhiganta 800,890 tirada codadka xumaaday ee doorashada xisbiyada qaranku waa 17,230 oo u dhiganta 2% tirada codadka xisbiyada iyo urur kasta helay doorashada xisbiyada qaranku waa sidan hoos u qoran kow tirada codadka ururka barwaaqo helay waa 16,820 tirada codadka ururka rajo helay waa 2,038 tirada codadka ururka horseed helay waa 87,218 tirada codadka ururka kala wadaag helay waa 6,080 tirada codadka xisbiga ucid helay waa 10,105 tirada codadka ururka kaa helay waa 131,507 tirada codadka ururka xilaa helay waa 90,596 tirada codadka ururka shacabku helay waa 2,014 tirada codadka xisbiga wadani helay 216,248 tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 108,100 natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha tirada guud ee codaysay doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 674,836 tirada guud ee codadka ansaxa ah doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha waa 680,602 tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582 tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xumaaday ee doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa 9,582 tirada codadka xisbi kasta helay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu waa sidan tirada codadka xisbiga wadani helay waa 407,908 cod oo u dhiganta 163.29 tirada codadka xisbiga kulmiye helay waa 225,519 cod oo u dhiganta 34.18% tirada codadka xisbiga ucid helay waa 4,699 oo u dhiganta 0.74 ama eber dhibic 7.47 ma jiro xisbi ama urur helay 20% codadka gobol kasta sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranka ee heer qaran wuxuu si rasmiga ugu dhawaaqayaa in natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guuleysteen kow xisbiga wadani, laba ururka ka, saddex xisbiga kulmiyeed. Halka natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cigaal. Halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guuleystay mudane maxamed cali cabdi maxamed. Ugu dambeyntii, sida ku cad qodobka 180-aad fikradda koowaad xaraf saxa iyo qodobka 146-aad fikradda afraad komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu nuqulka rasmiga ah ee natiijooyinka doorashada madaxweynaha ku-xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka u gudbinayaa maxkamadda sare si ay uga guduto waajibaadkeeda sharciga ah.
Sadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.